ntɛnɛndon Rachel ka sarangani wasabulon kɔnɔna na ye tarigu ca waleya labanw ye minnu be senna nin waati in na Westminster Hall angilɛw ka so belebeleba ni a jɔra ni a san 900 ye.
My lords and members of the House of Commons, I am deeply grateful.
Ne Grand Britain jamana usigidi kauni ni afanta irika chama ni ne uka taribu misalidu. Ina fa imunu norobla Charlie akama fa banflata nga atena marake ayoro jani kagan kato politikula kada Angleterre mara hate uka. Wa Charles ne ministri nyema Liz Truss be ton suke dropun kono chien kili. Fakaja makamu mbe lateme uton ikene ka ulutena lakudonya jamai.
To my darling late mother, we see